Chovola vanga city day. One Chrissy Evans. Okukwa galanza city day.
Chira vika na tonde rugweze na tonde rugweze na tonde rugwe. Mumazima na tonde rugweze na tonde rugweze na tonde rugwe.
Mbori bayi nene, cheba baba gamba titonja gane. Wabalonji mufamane, teba chumanyi la besinga mane. Chovola vanga city day, uliranga city day. Okukwa galanze city day. Newe wa mala mwamani, mukwano ze city day. Uliranga city day, okukwa galanze city day. Ewe saini ya labu.
My love, mpakulu kusambele wa full time. You stay full time. Ngabunja galida nchikula all time.
Pangamboli na some guy nga kutwala Sudani. Nga woya galida kusalisa katiketi. Na yenze guli kusiri na za maternity. Ampalida. Na yene wencha mmaliri zanga nkunkone ncha. Baby, ninga baka bencha. Ogubalu wampereza front bencha.
Chira vika na tonde rugweze na tonde rugweze na tonde rugwe. Mumazima na tonde rugweze na tonde rugweze na tonde rugwe.
Chovola vanga city day. Uliranga city day. Okukwa galanze city day. Newe wa mmala mwamani. Mbanga nkwa gade. Seta gana kola research. Mbuwa ndibo mwoyaye chikozi chifesi kunze vibos. Now I feel your touch. Enjoy your touch. I feel your touch. I love you, I love you, I love you.
Chirabika na tonde rugweze na tonde rugweze na tonde rugwe. Mumazima na tonde rugweze na tonde rugweze na tonde rugwe.
Chovola vanga city day. Uliranga city day. Okukwa galanze city day. Newe wamala mwamani.
Ndiyo mkaku nume chifuwa chenoma baby. Newe wanuma mkaku nume chifuwa chenoma baby. Newe wanuma.
Kauni matatizo, matatizo, matatizo. Mimi nimezohea. Kama ni kufanya kazi za nyumbani, nguo nitakufulia. Unachopenda nitakupikia, nitakuletea. Sikiriza na kuimbia. So take my word.
Chira vika na tonde rugweze na tonde rugweze na tonde rugwe. Mumazima na tonde rugweze na tonde rugweze na tonde rugwe.
Chovola vanga city day. Uliranga city day. Okukwa galanze city day.
Oh boss.
Newe wamala mwamani.
My love, mpakulu kusambele wa full time. You stay full time. Ngabunja galida nchikula all time.